Banyarwandakazi mwese ndabaramutsa mugira amahoro nitwa Karuranga abari jyewe uhagarariye ishyaka ry'abaturage cyangwa ishyaka ryitwa Rwanda People's Party. Icya mbere rero nkaba nshimira Radio Isangano yampaye umwanya kugira ngo mbe nabagezaho ibitekerezo by'ishyaka ry'abaturage ku kibazo kireba ubwigenge n'ubuhake mu Rwanda. Ndavuga ubwigenge twageze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi muri 1962 kandi n'ubuhake bavuga yuko bwaciwe na revolusiyo yabaye muri 1959. Banyarwandakazi ibyo bintu koko nkuko buze ni ibintu biri mu mateka y'u Rwanda kandi abantu abanyarwanda twese ibyo tugomba kwemera yuko nubwo twaba tutabyishimiye ariko yuko byabayeho kandi ibyo ngibyo bikaba ari byo bigize amateka y'u Rwanda ya none na yesu.
ati pundu buje wananga uinanga ndumuntu kanduru mungo ndumuntu nakurambuye kuti shushu kwa kagona mwendi bishindi binyoni bishaka kuzakuna ejuru ukundu buje ni bia bahungu ibivini myato yarwanyonga ewe
banyarwanda kazi muzi yuko muri 59 ariho umwami w'abanyarwanda umwami wacu Rudahigwa cyangwa Rukabu ababiligi bamwivuganye i Burundi muri 59 nanone niho habayeho revolution bavuga yuko iyo revolution yari gamije guca ubuhake nyuma iyo revolution nkuko tuyivuga nyuma yaho abanyarwanda barenze 100,000 barapfuye bazira akaregate n'abandi 300,000 barahunga bahungira mu bihugu by'imbibi bihanye n'u Rwanda nka Zaire cyangwa Democratic Republic of Congo, Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya na ndetse no mu bihugu byinshi by'Uburayi. Abo bantu rero bahunze bahunga akarengane kabagiriwe n'abategetsi bariho muri icyo gihe babifashijwemo n'ababirigi hamwe na Kiliziya Gatulika. Nubwo ibyo byose byabaye rwose ari nta rwango rwariho hagati y'abaturage n'abaturage, ahubwo n'amacakubiri yababivuyemo n'abanyapolitiki. Banyarwanda kazi, nyuma ya revolusiyo muzi yuko gupfa kw'abantu kutahagaritse, ahubwo abantu bakomeje gupfa muri 61, 62, nyuma ya independence tumaze no kubona independence kugeza muri 73, aho ubutegetsi bwa Kayibanda babuvaniyeho ku ngufu na ndetse nawe baramuca. Banyarwanda kazi, ntawavuga rero yuko ubutegetsi bwa Kayibanda bwari bwiza, kuko iyo buba bwiza ntibwari kuvanwaho no ku gitugu. Amateka y'u Rwanda bavuga yuko Kayibanda amaze kujya ku ngoma, uburyo nawe yafashe imigambi yo kwanganisha abanyarwanda abavaruguru n'abajyepfo barangana, na ndetse abanyagitarama bashaka kwisasira umutungo w'igihugu bonyine. Ibyo bikaba ariwo byavuyemo nanone amarorerwe yakomeje kuba mu Rwanda. Nyuma ya 73, Habyarimana afashe ubutegetsi, ibyabaye murabizi yuko nawe yakomeje kwica abantu na ndetse akandamiza abantu bo mu Nduga no mu bindi bice by'u Rwanda, uburyo ikintu bwoko mu Rwanda kitari cyo, ahubwo umuntu yavugaga yuko ari umukiga. Ati wavuga yuko uri umukiga, ibyo ngibyo bikaba byarashize. Ni ukuvuga yuko no kuba umukiga bwari bwarabaye ubwoko. Banyarwanda kazi, nyuma yaho intambara yakomeje ubutegetsi bubi, uburyo yakandamije abantu na ndetse arushira aho yakoreshaga cables cyangwa waya z'amashanyarazi n'ibyuma bishyuke kubiseseka mu bugabo bw'abagabo no mu bugore bw'abategarugori. Ibyo ni byo bintu byaranze leta ya Habyarimana kugeza ejo bundi, aho leta ya Habyarimana yamaze kuviraho ari uko imaze gukora genocide.
Banyarwanda kazi, nyuma ya leta ya Habyarimana hasubiyeho leta ya Kagame. Ibyabaye murabizi yuko abana b'u Rwanda benshi cyane bahunze muri 94, na n'ubu bakaba bakiri mu buhungiro, na n'ubu abandi bakaba bagihunga. Kuri leta ya Kagame nanone, ntabwo abahunga ari Abahutu cyangwa ari Abatutsi cyangwa ari Abatwa, ni buri munyarwanda wese niwe wahunze.
Yaraje rwanyonga rwanikeho na rwango tanya tindi cyarwa bugi kuri nyakarengo na byaga karambara ya kareme gakinyundo. ati ndi moka wamba wagome mu gitondo akazabambura ingoma nkaza washebuja wakari ingani nyuhundo ewe
Rwanda kazi reka noneho dusubire ku gitekerezo cyacu turebe koko niba twarabonye ubwigenge cyangwa niba atari bwo twabonye Banyarwanda Banyarwanda kazi kugira ngo ubwigenge bubeho bwanya kuri bugomba kuba bushingiye ku bintu bitatu ikintu cya mbere bugomba kugira ubwigenge muri politiki ikintu cya kabiri hakabaho ubwigenge muri mu rwego rwa economy icya gatatu hagomba kubaho amini ubwigenge mu rwego bwo mizamukireho n'amajyambere y'abaturage mu gikuri rero nkuko ibyo byose mbivuze reka dusuzume turebe koko niba ariko byabaye uhereye ku rwego rwo kuba mwakora urwego mu rwego rwa politike ntabwo u Rwanda rwigeze ruba rubugira ni ukuvuga yuko mu Rwanda amategeko yose n'ibintu byose byo dukoresha byo dukoreraho muri politiki ari ibintu biva hanze ni ukuvuga rero yuko abategetsi dufite twagize mu myaka yose ari ya Kayiba ari Kayibanda ari Habyarimana ari Kagame bose nta uhagarariye abanyarwanda ahubwo bahagarariye abanyamahanga uburyo abaturage badafite uburenganzira kuba bakwitorera perezida badafite uburenganzira kuba bahindura perezida wabo ni ukuvuga yuko kuko tudafite ubwo burenganzira nike ni ukuvuga yuko perezida muri Afrika arategeka igihe abaturage batamushaka perezida muri Afrika ntategeka igihe abaturage bamushaka ibyo rero ugasanga yuko ari ibintu bitwereka yuko tudafite ubwigenge impamvu kuko iyo mudashaka ubute perezida abategetsi ba abagashaka buke bamushaka aguma igihe cyose ariko iyo mu mutoye bagashaka buhake batamushaka ntabwo ategeka niyo mpamvu bakora uburyo bwose kugira ngo babe bamuvanaho nkuko mubabibonye muri Libya n'ahandi hose mwabagenda n'ahandi hose nkaho mu byumba Banyarwanda Banyarwandakazi Banyarwanda Banyarwandakazi icyo ni cyerekana yuko tutigeze tubona uburenganzira mu rwego rwa politike ahubwo icyo twabonye nicyo bita flaga independence flaga independence mbese naho nyakubaha perezida yicara mu muri Mercedes Benz yamuhawe n'abagashaka buhake agashyiraho ibendera noneho bagahatira abaturage kujya ku muhanda kujya gukoma mu maki agenda atariko igisetsa nuko perezida iyo ashatse karamu yo kwandikisha cyangwa urwandiko rwo kwandikaho agomba kurusaba abagashaka buhake bakaba aribo barumugenera nandetse rimwe na rimwe bakamubwira ibyo yandika cyangwa nibyo aza kuvuga icyo rero ni cyerekana yuko tutigeze tubona ubutegetsi bwerekeye mu rwego rwa politiki ahubwo ubutegetsi buriho nanone ni ubutegetsi bushingiye kuri gashaka buhake bwa buhake abanyarwanda baciye aba perezida bacu nibo babushigaze kuko aho bagarukiriza guhakwa muhakirizwa mu banyamahanga mu bagashaka buhake nibo bagarukirizwa no kuguma ku butegetsi ni ukuvuga rero yuko rwose ubuhake mu Rwanda nanone bukiriho Banyarwanda Banyarwanda kazi icyo nashakaga kongera kukwereka yuko tutigeze tubona ubwigenge mu rwego rwa politike ntabwo twigeze tubona ubwigenge nanone kuvuga yuko habayeho ubwigenge mu Rwanda dufite intambara zimaze igihugu zarabaye mu Rwanda rwacu dufite abantu bapfuye muri genocide barenze miliyoni imwe dufite impunzi zikiri mu mahanga kuva muri 59 kugeza muri 94 izo mpunzi zikaba zikiri mu mahanga ibyo byose rero ni ibyerekana yuko nanone tutigeze ubwigenge kutigeze bubaho mu Rwanda ku rwego rwa politiki igihe mu Rwanda batemerera amashyaka kugira ngo abafite ibitekerezo bindi nabo babe bakora amashyaka yabo bashaka icyaka ryabo rimwe rukumbu n'ukwereka yuko rwose ibite urwego rwa politiki amine n'ukwereka yuko independent mu rwego rwa politike itigeze ibaho mu Rwanda
atarega burya ndi ngugu ndi gunda ndi kure yarubonye warubonye ntarubara rubarirwa n'umwazi umukundo akazaje gusuhuza ati ndisashirikiye ku rusenge ndi yaruge mandongo disokuru ningasabi sokuruza nisanga notere
banyarwanda banyarwanda kazi ku bwigenge bwerekeye economy nibwo bwigenge bwa mbere bwabaye bukuru ariko ubwo ngubwo ntabwo tubifite kuko kuva igihugu cyacu cyabaho kiba financed na budgeti iva hanze abo rero batugenga mu rwego baduha amafaranga gukora ibyo dushaka niyo mpamvu aribo batugenera gukora ibyo bashaka ntabwo ari byo dushaka niyo mpamvu aribo batugenera umutungo uwo tugomba gukoresha bakatugenera bakatubwira niba dukwiriye kubaka amarwariro kandi twebwe yenda twashakaga kubaka amavu amine imihanda bakatubwira yuko tugomba kubaka imihanda kandi yenda twebwe twashakaga kubanza kubaka amashuri kugira ngo abana bacu bajye kwiga bakatubwira kugira ngo tujye kugura imbunda kandi twebwe twashakaga kubanza kugura imiti kugira ngo abantu bacu bavurwe ibyo rero ni ukuvuga yuko umuntu iyo agutegeka ku ruhande rw'umutungo ari ukugaburira ni ukuvuga yuko abagutegeka ni mu rwego rwa politiki niyo mpamvu wumva abanyarwanda benshi nanone bagenda bavuga bati rwose igihugu runaka na runaka bikwiriye gufatira ibihano u Rwanda bakaba barwambura amafaranga baruhaga icyo ni icyerekana yuko tutigeze tububwigenge kuko tubona ubwigenge mu ruhande rwa economy kuko sinari numva umunyarwanda uvuga yuko Amerika bakwiriye kuyifatira ibihano kuko yateye Iraka Amerika yuko bafitiye kuyifitira ibihano kuko umutegetsi waho yatutse runaka cyangwa yuko Bungereza bakwiriye kuyifatira ibihano kuko yagiye muri Syria n'ahandi hantu hameze gutyo banyarwanda banyarwandakazi kucyerekeye urwego rw'imizamukireho n'amajyambere y'abaturage urwego cyo ngicyo ho ntabwo gitindaho kubera yuko kugira ngo ube wagira ubwigenge muri ibyo bintu byo kuzamura amajyambere y'abaturage ugomba icyambere kuba ufite urwego rwa economy rushobora kubona amafaranga ajya gushora muri iyo mishinga ayo mafaranga rero ntayo tugira ikindi ugomba kuba ufite politike wigenga uvuga uti ndashaka kubaka imihanda ndashaka kubaka amarwariro ndashaka kubaka amashuri ndashaka gukora imishinga runaka izamura abaturage abaturage bacu ibyo byose rero ntabyo dufite ni ukuvuga rero yuko n'ubwigenge bufatanye no kwishyira kwizana kw'abaturage n'amajyambere yabo ibyo byose ntabwo dufite iyo rero niyo mpamvu tuvuga yuko mu Rwanda tutigeze tubona independent ahubwo icyo twabonye ni flag independent
maze kwanyonga tuwambara nuwambonye kukaniga kugarigi ni kwenyari ya kwa choi na mwishi ati nafurumba nyawata tuwakatanda tumujiri mambibir wali tabuin kwa rochi wamba na yunga rujichi wanda machuma ugomba kuyejele tumujiri
banyarwanda banyarwanda kazi avuze nanone ku kibazo cyerekeye ubuhake icyo bavuga icyo baciye muri 59 bavandimwe bavuka Rwanda nababwira yuko Rwanda rurwaye agimpande Rwanda rurwaye ni uburwayi bw'ubuhake ubuhake ni ikintu kibi ubuhake ni ikintu kizana mu nyangira ubuhake ni kintu kivamo gusahura igihugu gukoresha umutungo w'igihugu nabi ubuhake nibwo rwatuviriyemo kwicana ubuhake nibwo rwatuviriyemo kwangana ubuhake nibwo bwavuyemo genocide ubuhake nibwo bugereje igihugu cyacu aho kigeze kuri no saha ya none banyarwanda banyarwanda kazi nababwira yuko ari nta buryo umunyarwanda yigeze yanga umunyarwanda mugenzi we
ariko icyatumye biza ukubera ubuhake ku ngoma y'ubwami rero nzi yuko numva yuko ngo umwami yanyagaga abantu akagabira abandi ariko we yanyagaga ntabwo ari abahutu yanyagaga abatutsi bene wabo ni ukuvuga rero muri icyo gihe niba koko ubwoko bw'abatutsi buriho ntabwo yakandamizaga abahutu ahubwo yakandamizaga n'abatutsi bene wabo ibyo byazaga gute numvaga bavuga ngo icyo bita umugono ngo umwami yaragonaga none w'abatutsi kubera inyangano bakamubwira ngo bamusabye runaka yakongera kugona bakagenda bakamwica bakamunyaga bamunyaga bigashirira aho ngaho bakanamwica umwami atabizi yazabaza tese runaka yagiye atese nyagasani ntuzi ko wamutanze ibyo byose ni ibintu biva mu buhake nk'uko rero umwami yanyaga yahakaga yagabiraga akongera akakunyaga ni ukuvuga yuko abantu bose abo yagabiraga bose bashakaga kuba inkundwakaza ibwami bagakora amarorerwe mu izina ry'umwami kugira ngo ubwami bube bwagenda banyarwanda banyarwandakazi ibyo rero birangiye nanone hazaho ingoma revolusiyo ya 59 uko yabaye nuko buno burwayi bwo guhakwa abantu bahunganye nabo ubundi burwayi bwo guhakwa abasigaye mu Rwanda barabusigarana na n'ubu ngubu bikaba ari byo birimo reka mbabwize ukuri mbereke umubano hagati y'ubuhake no guhakirizwa uko bisa
banyarwanda banyarwandakazi ndashaka muri kano kanya mbe nabereka ubumwe cyangwa ubushuti bwo guhakwa no guhakirizwa uko bumeze ubushuti cyangwa umubano hagati w'uhaka n'uhakwa umeze nk'ubuvandimwe bw'imbwa na shebuja nyir'imbwa ayigaburira yuko imurinda nta rundi rukundo aba ayifitiye n'imbwa nayo igakundira shebuja yuko ayigaburira niyo mpamvu ikora amarorerwa imoka ikarya abantu igihe nyir'imbwa rero asanga iyo mbwa itagishobora kumurinda arayica nandetse byarimba n'ibibwana byayo byose akabyica n'imbwa nayo yimenye yuko shebuja atagishobora kuyigaburira neza nayo ihita imurya nandetse ikarya n'umuryango wa shebuja cyangwa n'abantu b'inshuti za shebuja n'abandi bantu bihitira mu mayira yabo bagenda ni ukuvuga rero icyo gihe iyo nyirashebuja iyo shebuja atagaburiye imbwa ye cyangwa n'imbwa ngo igaburirwe ubwo haza amarorerwe tukagira ibibazo nibyo bibazo dufite mu Rwanda nibyo bibazo twagizabayeho mu Rwanda nibyo bibazo dufite no mu mahanga kubera iby'uko ibyo bibazo byose bizanwa n'ubuhake mu buhake rero nta muntu ukorera inyungu z'igihugu ari uwuhaka ari uwuhakirizwa bose bakorera inyungu zabo bwite ayo ngayo ibyo ngibyo nibyo bibi u Rwanda rufite igihe tuzaba tutihanye guhakwa no guhakirizwa ibyo bibi byose bizagaruka banyarwanda banyarwandakazi nk'uko nababwiye mu buhake bw'ubwami ntabwo bwakandamizaga abahutu gusa n'abatutsi bwarabakandamije kandi bavuga n'abari abatutsi nk'umwami ku ngoma ya Kayibanda ntabwo yakandamije abatutsi gusa yakandamije abahutu bene wabo nanone kubera ubuhake ku ngoma ya Habyarimana ntabwo yakandamije abatutsi gusa cyangwa abahutu gusa ahubwo yakandamije na bene wabo bava mu ruhande rwa Gisenyi na Ruhengeri ibyo bintu byose nibyo tuje tureba niyo mpamvu tuvuga banyarwanda banyarwandakazi ibyo bintu byose nibyo tuje tureba niyo mpamvu tuvuga yuko mu Rwanda tudafite ikibazo cy'ubwoko tudafite ikibazo cy'abahutu tudafite ikibazo cy'abatutsi ahubwo dufite ikibazo cy'ubuhake icyo kibazo cy'ubuhake kikaba ari cyo cyateye akazu ka Habyarimana gitera akazu ka Kayibanda kikaba ari cyo cyateye n'akazu ka Kagame ako kazi nanone ka Kagame kariho n'ubutegetsi buri ho ubu ngubu nabwo ntabwo bukandamije abahutu ntabwo bukandamije abatwa ntabwo bukandamije abatutsi bukandamije buri muvuka Rwanda wese buri muvuka Rwanda wese araho dufite impunzi z'abatutsi ziri hanze dufite impunzi z'abahutu ziri hanze zifite impunzi z'abatwa ziri hanze kuvuga rero yuko Kagame ahagarariye abatutsi cyangwa ukavuga yuko Habyarimana yarahagarariye abahutu cyangwa abakiga cyangwa ukavuga yuko Kayibanda yarahagarikiye abahutu ibyo ni ukubeshya banyarwanda banyarwandakazi niyo mpamvu tuvuga niba dushaka kubaka u Rwanda rwacu nk'abanyarwanda tugomba kwirinda ubuhake umuntu agakora umurimo kuko ushoboye umuntu agakora umurimo kuko abibereye umuntu agakora umurimo kuko akunda igihugu cye ntakore umurimo yuko utuye runaka kuko bava mu karere kamwe runaka kuko bafite ubwenge ubwoko bumwe icyo ngicyo n'icy'abanyarwanda dukeneye kandi nawe n'utanga umurimo ntatanga umurimo ashingiye ku karere ahubwo agatanga umurimo ashingiye ku bushobozi bwa buri munyarwanda wese muri bino bihe buhake bwarakomeje ati kuko ujya kumva umuntu akakubwira even ntabwo ari kuvuga mu Rwanda gusa no muri opposition akavuga ngo uwo runaka ngo kuko atavuga ibintu byo dushaka ngo yenda agomba kuba akorera leta y'u Rwanda nindi wabikubwiye gutyo yuko abanyarwanda bose bagomba kuvuga ururimi rumwe nubwo baba ari kuri opposition ibyo ngibyo ni ubuhake wakumva ngo runaka atashye i Rwanda nkaho wavuze toke niba atake n'uburenganzira bwe ukavuga ngo uwo nguwo atake i Rwanda kuko bamuguze ni ukubera iki ko bamuguze ku Rwanda ari igihugu cya buri munyarwanda igihe umunyarwanda aba ashatse gutaha mu gihugu cye igituma adataha ni mpamvu ki wowe niba utabishaka gutaha ukaba ushaka kuguma mu mahanga ni mpamvu iki ushaka kuremera uri utake ngo bamuguze kandi ibyo uvuga utabizi
banyarwanda banyarwandakazi nabizeze yuko kugira ngo umunyarwanda igihe abatashye ntabwo aricyo kizabuza ubutegetsi bw'igitugu kupfa abanyarwanda batataha ubutegetsi bw'igitugu buzavaho iyo rero nta mpamvu abanyarwanda bagomba gucerereza bagenzi babo kubera izo mpamvu kubera gushaka guhakirizwa nanone uko navuze nyuma yabyo kubera gutera umwuka mubi mu bantu bagomba gutaha buri munyarwanda wese afite uburenganzira kuba yataha igihe aba bishatse buri munyarwanda wese afite uburenganzira kuba yataha igihe yumva umutekano we utabogamikwe nta mpamvu rero abandi tugomba kumubuza tukamugirira umwuka mubi tukamuvugira amagambo atigeze abaho ibyo rero birimo ubungubu bishoboye no kuba bibujije opposition kuba yafatanya kuko ikibujije n'ubuhake mu buhake bwo barimo nuko abashinze amashyaka bashyira abantu ruhande abo bazi abo bakoresha bashaka kugira ngo bazahakwe n'aba bantu bagatangira guhakirizwa bavuga ngo igihe hazaba hahindutse leta ngo twebwe tuzabona bino tubone bino nk'aho ho bantu bakoze mu bwiza bw'igihugu ibyo rero nibyo byerekana uburwayi bw'ubuhake so mu mahanga mu Rwanda ubuhake burahari sore mu Rwanda ubuhake burahari no mu mahanga ubuhake burahari
banyarwanda banyarwandakazi ubwo buhake bwo dufite mu Rwanda ubwo buhake dufite no mu mahanga nibwo buhake buvamo politiki ya munyangira nibwo buhake buvamo politiki yo guhora nibwo buhake buvamo politiki y'urwangano nibwo buhake buvamo politiki y'amoko nibwo buhake buvamo politike yo kuganya nibwo buhake buvamo politike y'umushiha nibwo buhake buvamo politike yo kwangana no kwanganisha abandi nibwo buhake buvamo politike iniyo tuje tubona yatumye genocide haba yatumye abanyarwanda batagira amahoro yatumye dufite impunzi zahunze kuva muri 59 no kugeza no kuri uno munsi izo mpunzi z'igihunga ubwo rero nibwo burwayi bwa rubaga impande abanyarwanda dufite ubwo buhake bugomba kwirindwa kuko nibwo buntu nicyo kintu gikoze abanyarwanda mu nda
kugeza no ku munsi wa none
kwetu wange kinani ingimbi cha muguma na mugumirizo vuza ujiri kibanga mu kinyaganda nganda unanura narage mwitikotaniro Dibusha kuna rutambuka na marawi bitugu vigura nini jini tumunda bifage kuchige Nalite hesewa angira na mungingi na nyanira angu Maze mwesha maza matata wa ema chemurwa Andasie ewerwa hundiri
Banyarwanda kazi Kujira ngorero Tuza ajiri jihugu chatu chibi jihugu Nuko abanyarwanda Tugomba ichambere gushira hamwe tugakorera igihugu cyacu nk'abanyarwanda tutagomba gutegereza yuko abanyamahanga ari bo bagomba gukorera igihugu cyacu u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda
banyarwanda kazi kugira ngo tuzubake u Rwanda rwacu rwejo ni twebwe abanyarwanda tugomba kubikora tugomba gufatanya tukicara hasi nk'abana b'u Rwanda nk'abavuka Rwanda tukubaka igihugu cyacu amugabo tugomba kwirinda kujya mu matiko y'amoko kuko aya matiko y'amoko nta byiza tuzagomba kubakwa n'abanyarwanda twese kimwe ikindi nuko Rwanda rugomba kubaka n'abana b'u Rwanda bashingiye ku bitekerezo byabo nk'abanyarwanda bidashingiye ku bitekerezo abanyamahanga ibyo batugendera kugira ngo tube twakubaka u Rwanda rwacu tugomba gufata ibitekerezo byaba byiza byaba bibi tukabifata nk'abanyarwanda ariko tutagombye kurindira bagashaka buhaki iteka ryose kugira ngo baba aribo batubwira ibyo tugomba gukora uko tugomba kurya uko tugomba kwambara uko tugomba aho tugomba guhita uko icyo tugomba kwiga n'ibindi bintu byo tuba twakorera byo tuba dushaka gukorera igihugu cyacu ibyo bintu cyambere nanone cy'ubuhake gishimangirwa nuko abanyarwanda tudafite ubwenge kuba bwashobora kwitekereza ibyiza by'abanyarwanda cyangwa ibi by'abanyarwanda iteka ryose dutegereza yuko abanyamahanga aribyo aribo bagomba kutubwira amakosa abanyarwanda yo dufite ibyiza abanyarwanda ibyo dufite kandi dutekereza yuko abo banyamahanga iteka ryose aribo bagomba kudukemurira ibibazo dufite nk'abanyarwanda ibyo bintu rero byose ni ibintu byerekana ubuhake yuko ubuhake aribwo burwayi bubi abanyarwanda turwaye kuko buri kimwe cyose nta shema abanyarwanda bagira kuba bakwikorera ikintu ku giti cyabo batabanje kubaza abanyamahanga cyangwa batagitegetswemo n'abanyamahanga kugira ngo ariko ibyo ngibyo tube twabigeraho nk'abanyarwanda tugomba kwirinda ubuhake tukamenya yuko twese nuko turi abanyarwanda ari abari mu Rwanda ari abari hanze ntabwo tugomba kwambara umwenda umwe ntabwo tugomba kurara mu burengiti bumwe ntabwo tugomba kugira ibitekerezo bimwe ariko twese nk'abanyarwanda tugomba rwose kwicara kugira ngo tube twakubaka u Rwanda kimwe u Rwanda amene u Rwanda rwacu
kamera kuri nge atiyo mbishaka mba na ijize changwa zenga reka wakwale wakute raka waka kwicha singurwa ndire mbogu tindire kwa bujira tiwa nsindende rwanyonga tese rwa bujiru libajiwe ndinde na kwibusa ati wibajiwe hari ya kuka niga kuga hizi mikweje kwa choi na ngwingi na furumbanye batatu wa gatandatu mujiri mamba ikingwari itaburi rwaro kibamba na yiga rugi kibanda macuma gomba kweje hezu muriyo kuri njingwa na runyana na hambu ya wakura waka wababa wabarande vera ati nisha nyilangwe umama angoro ya nisha nyilamabugu umama ambuga nisiyewe wa ujiri
Banyarwanda kazi ndashaka kongera gushimira isangano radio y'abaturage kuba yaduhaye ako kanya kubagezaho ibitekerezo twari dufite kubyerekeranye ubwigenge twagize hamwe n'ubuhake mu Rwanda n'ibibi n'ibyiza twabonye mu bintu byo ngivyo bibiri nkaba nanone nshimira mwebwe mwakurikiye kino gitekerezo hamwe n'abandi muzakigezaho kugira ngo yenda nabe bacyumva kandi kugira ngo babe bagira icyo bakivugaho. Nkaba nanone ntekereza yuko mu bihe bizaza radio amene mu bihe bizaza isangano radio y'abaturage izongera kuduha kanya kugira ngo tube twaganira namwe ku bintu byerekeye bibazo bireba u Rwanda rusange kandi n'uburyo ibyo bibazo twabikemura twese nk'abanyarwanda kugira ngo twubake u Rwanda rwiza rubereye abanyarwanda twese. Banyarwanda, banyarwanda kazi nongeye kubashimira mugire amahoro.
Come on.